kimpumelele yanjena yasangaze mnangaze ngibona into enjena babe ngiyaphupha noma into yangempela kakimpumelele yanjena yasingelinye ilanga bengixoxela umngani wami uma nizalwa nonke kodwa amandla wafana Mengxoxela ubhutwami Uthe khona umdala kubephumela lo mncane Amanda wafana Ngithi khumbula Ekhaya mangikhula babunebhuka Umalume wayesonto wayengafunwa Ngoba babengampethe kahle khula Sebeyangisaba mama mama mkhule nabo Zangazi, mlangazi, nikoni njena Wabe ngiyaphupha noma into yangempela Kati impumelele kanjena Zangazi, mlangazi, nikoni njena Wabe ngiyaphupha noma into yangempela Kati impumelele kanjena Yangelinye ilanga bengixoxela umngani wami Uma nizalwa nonke kodwa amandla wafana Yazi ngelinye ilanga bengixoxela ubhutwami Uthe khona umdala kubephumela